Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to ɓoggi Dialga Fandu haala Mamadou Samassé ko jam ñaldi sakraɓe heeɗiɓe. Région ngaji kidal e segul ngoni nokkuji ɗi bomboje irade ɓuuri fufu nawtorede ɗum ɗo na ele tongade occa ñande jeenayi septembre nde alaha mbiyan alahaali tinnowo sanne gulleji kuniɗi mbiyan neɗɗako. Dotre en malli cawroɓe bormuɓe mbiyan le wolde e ko nande mum en puɗɗi betako o jandeji to kati toon landini ɗum no ngoni se isere kaña suudu docteur alarme. Ono fufu nawloraɓe mbiyan kani wadde yalla ɓeydorade ɓeyda ɗaɓɓatade galle mabɓe tamma kirodiral nafo ngal na ɓeyda na ɓurna ɓernde gorko ɗum ɗo fañitina e le zoum meɗen hannde ɗi gonise mekowarji amen hannde kiiɗe alal baare sappo e goho septembre 2024. Bisimilla sakiraɓe. Lemmali ɗo holtama wiide bomboje iraɗe gaɗi hello e gulleji kumniɗe neɗɗaku les région ngaji Ségou e Kidal ɗum ɗo humpita e ley tongade gullirde oni kumni ɓenna gullirde oni humninde gulleji neɗɗaku ley Mali ɗum waɗi ñande jeenayi septembre no gonɗe lewru ndu gonɗe e muɗum e ɗum yowi dow lebbi juin et juillet 2024. Fati yatra wonko heɓene kadi fayistango Oumar Wagaru.
Tongande hollitide bomboje iraɗe ley ɗati ɗi ɗum yeehi capantati ɗiɗi le lewru mai nogay le lewru juin capantati e tati le lewru juillet ƴaɓɓe noon du bona nda e gaɗɗi toon ɗi tongande hollitide le temedere fou capanɗe joyi ɗiɗɗe yo bomboje ireteɗe noon ɗum laatiki sababu so yimɓe elnayo no keddi ley hen le yontere ƴaɓɓe noon nde le laamu Kidal fa hande o occa hollitide guykaji dana wondi heɓude sembe le ɗeɗo nokkule ɗo basiji gondi e wadde ñalowma hannden o ɓe mbi nokkule mabɓe kewɗe kañen kela toon caggal muɗum du nokkunodirteɗo dofana le laamu Tumbutu ɓe mbi yimɓe el joyna kaɓorde gonɗe toon ɗe kañen cakkiɓe hokkoyde toon jamare nde balliguji caggal muɗum du ɓe mbi yimɓele mabɓe nayo no kañe mobile mabɓe cuuta fadde ɓeɗo yimɓele yoppitede ɗum laatiki sababu soɓe tanni koyɗe sanne no golleji mabɓe ɗi gori ley ɗeɗo nokkule le ɓurnude golleji mabɓe ɗi ɓe mbi kutteji kewɗi yetti jamare wonde toon nde ɓurde fo hasindinde ñalowma hannden o fande nde ɗo fedde ɓeydi ley hen wiide no wayde ndenago wori ley laamu Kidal kañe Ségou ɗum laatiki sababu soɓe darni golleji mabɓe le nokkule kewɗe e ɗiɗo région ngaji ɗiɗi
kumni ɓe golleji neɗɗa ku mbiyande laamu toltiwide ɗiɗo bomboje ɗe na waɗa hello ɗum ley ima daraji mabɓe fakasi fofana o wiɓna golleji mbiyanna ONG ngaji région Mouti holtiwide ɗiɗo guidaɗi ɗi mbiyanna yo jaati le nokku en jaati le nokkuji yogaji le région o donna wonko hanni keƴal amen to Mouti Mamadou commune keɗa fasango Oumar Wagalo
mofti région o no worunono yo ɗum nokku peccido nokkuli ɗiɗi ɗo mayoji ɗi goni kañe nokku ceene ñalowma hande o tiɗɗalaji mawɗi gondi e matede le nokkule ɗe fou sa wari fa jaaha le ɗatiɗi a tawa bombojan ira e muɗum en ɗum waɗi so ɗeɗo nokkule ana haɗa jaati neɗɗo yottoyo toon saabi de wayde ndenago woni toon yottade ɗeɗo nokkule wona ko yaafi fi
sakiraɓe en tutaklaji mawɗum sakiraɓe mawi tutaklaji mawɗum kamaɓe mbaga mbiyam am facebook an ɗum x ɗum twitter kiɗɗo tama kabaru rafi ñamduji ne hani hullede hikka saabi bonandaji iwoleli leydi ndi nanno kamɓe ndemoɓe kay na kuli sanne bangal muɗum saabi holtiwi taruji mabɓe kewɗi guese yoligeli ndiyam ɓeɗade ɗum ɗum rafi ndenago kay nden eggirgo yimɓele hewɓe ndenno wi mbiyanna gollirde humaninde kabaru muɗum ko ɓuuri uñaji capanɗe joyi uñaji ɗiɗɗon yimɓele ɓen egguɓe goni limtaɗi heɓe wattuji mbiyan ɗiɗo iwol mbiyan toɓoji ɗi ley région ngaji Bagnagara Douanza Saint Diré e gaw imrana kilo maygaw wonko ɓene kadi fasango Oumar Wagalo e Alsisé
ko ɓuuri uynaɗiɗi hectare guese ɗum woni ko ndiyam kammu bonni ley laamu Bankasi région Bagnagara ɗeɗo jete gaɗama ley jetti lewru septembre ndu noon kanko noddirteɗo Mamadou Camara laamiɗo fedde himme yurumen ley région Bagnagara o hollitiri wiide wi caggal muɗude ɓe kuli sanne ko nayiri bangal heeɗere
sénégaloyere
leydi fou wala to kasem to mbawi wadde ndemal komi ndemi koɗo fou boni nokku rafi ndenago min gonle muɗum nokkule seeɗa ɗemi jogui tomin gaɗi ndemal amin du ndiyam bonni fou tiɗɗalla mawɗo bangal guure ka ana momonomi narda jonkani kana koɓɓe faabomin yellamine keeɓa yaltude ley hen
fedde nde noddir systéme d' alerte précoce hollitiwi dan wondi e wadde dow hen immadaraji fa faama guese bonɗe dow kasara kammu kajali koyte goote laamiɗo ndenɗo fedde
gouvernement
o kan e gollidiɓe muɗum ana wondi jokkitade immadaraji muɗum mbiɗe gondi feccude guureji hakkude yimɓe gollidiɓe amen woɓɓe ɗo holliti wiide ko warata ko waram hokkude kalsi yimɓele yogaɓe mbiɗe gondi janguinde garoɓe fa waɗa lugagoji to golle majjum fa ƴeewa hono ɗum wordi
miccitiɗi wiide nokkule kewɗe ndiyam kammu boni hitande hikka nde yedo nokkuli don hula yella demangal ana gassa
huntane hore ben na sawrugul himbe barmube le wolde e kanyem ben basiji ko nande mudun won fanda kawrutal ben na jandeji beta ko puldo beta ko to katiton dido ngal do kawrutal balitati landini ngal woni comité international croix rouge ben na do faba golle kadde hopital kati on cherche kati e pult clinique l'armée ben na so kambe do tro hebe hawri men na jandeji di kalifa goita dun tawaton keddana ko hebane do fasango umar bagulu lcc
professeur lay touré lamido soudou doctorou mondou do katido holiti winde do jande nafan sanne be nawtirto do halaji kalte ton le balde tati de
no différentes équipes
get amen service ngaji traumatologie réanimation urgence ngaji kanye sawro wobe hertabe hon oppobe anandana ni sawrde be barmube le waldeji no be chawrute ni waylitege sab wat yoga tambarme de ana mawni sanne min mil ana moyi watte fu men jida e yawbe le nukuje de sawrde be yalla menen pama no goldeji mube ne jarata
sur le terrain
kuminido kabaru yubinde cellal le fedde CICR noddirte docteur Moufouta Gabriel yurfitiki do ko dido golleji nafata o widdu irme imadraji ko be gonde wadde
la prise en charge
tarnaade golleji mudon le gollede de ana moyi dan dabreji kertadi pandare sardeji jafinoji golleji mudon ko wana ko yafile wakati do kabaru oppugol be gonde e daranaade don handen ka wombe don tampini sanne fa gunda mubben ana hulana le nokuje de be hasin dimbe sawrede yalla ana bawana ko ben ka won sardiji gondudi daranede yalla be jalta leede barme
lami fedde CICR de kollitiwide yerdido jandeji waran wadde le kedde leedi ndi
TV5 monde ben hankasin darnama men imadara men gulleji mum darnama li may fa lebbi tati den no kado anya bamama bonande mber gollirde autorité communication et les communiqués wada do hande den no le to ngande hultan wiide dum ammi dum no sabi yeddugol seraji di ngadi gollirende nya e les journal mabbe nyande journal mabbe afrique nyande jagum nogo jagum out dum do tawe fadde den natal tulu ndama non neldama non TV5 dalade be ben hon ido ben yeddugol riyaji fande le kawr ngen bangal basket afur basket be kabal du sa ko jetti be suwa men no surba be mali be ana e demi filan be pi beta ko o ben yimbe Rwanda to Pretoria le afur sud bangal chapande jetti jegom chapande joy e jetti en wattu goto worbe be dun ben pi sanne Cote d'Ivoire so chapande pi Cote d'Ivoire chapande jetti e tati chapande jegom e jene
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yo terme den onam parol yo fahande kabaru bilki sembe taldi nen balle dido berde ko ilmator kan maroc 2025 lini malindi ben be dron wiki yakawere kambe be pi kenyan ka ben eswatini to lede afrique sud tourna nen sporteur ne jagabule bamako do yo so kita yelmane hu laklaj mabbe dar no be kultidun no hanne kanko gintino keso han jogorade ben fedende dum fofo ben heba ma jungulaye tangare hejaba ben yoka be kedna fo tango alcisi
j'ai bien apprécié
équipe amen on wordino le pide mudum fewde eswatini ka weli kam sanne be kebi heddodaade bi mabbe goto o fa macci o timmi be huune mudjune sabe pide de be gaddi e Mozambique ba mako do fe goto heba e kaw e kintino o ka na jogi golle sanne leede amendi wadi pide de fe goto heba e mudum kaw ba mako do be jalti yaade sallato be keboyto kaw e kintino on han yewtaade no pide de wordi bangal ataka en fayoto daronto be defense o equipe amen o na jogi dole on han yewtude ka nabirde yeso pide de watta de faadu yimbel be hebondirta be tawa ana hulam ko hayni bangal equipe leedi mali ni woni e be keba wakati ji kewdi be baye wattude mudum bi ngadu nafata be fi
yota meden zum sir handan yido kirondiral nafongal hakunde ben nawdirabe helana be reform ke dana ko ben lal tangare do fustango Ousmane Niall Boly
wuri e kumba didon fu yerobe be bula bami be nawlirabe ana gondi le galle goto bula beltido be rewbe didon fu ana melodun mono fu no wadirta eden baye wide o galle hono mudun ana tidi ana wayka tan hono basi fu wala hakkunde mabbe sabi ana fandi ko be dukundirta ka homo fu holata ko bandun ko goto wadi fu bandun mara sini handen wuri arandeje o hokki complet bulo bete jango mudun kumba kanyundu wadana mo basan nyumaro fa wati fa o winda do mo Kumba mo Bulo fa holita no foti yidde dun dun wadan e hakkilo makko fa o beyda horsinede kanko Bulo o ma welti do majjun mon fu wadanammo hedde makko dun buri dukoji e sajoji ditimata nyande fuudi ya fu o ma nyaaja jiwde koyde yaade hore fu ko hesidi o wattata ka andon wiide tam o itata nenno no birumi woni on kebbi faamu hono o galle ana famdi haya sini jokkirini landol yalla Bulo darata bamul tato bona
sike wala pamon Ousmane Niali Bouli sakra do katene ko barjama hande den non wa heba di do ko bar fu 275 99 76 19 den bangal bambal am mangal facebook dun nonakon non non wa hebe do kuna fu 37321 numero mer non ka famdi fu buudi noga to le telephone djum do sede yotre meden magazine yewtere meden magazine yu kabaru cellal di ñowi dundo ti allaaji fofa ngodi jogi sukabe heccube denno yalen be dor famu kedo nako alissi hebe ne do fostango min e mako yu en kirejam
odo nyaaw ana yi sanni e chugalel keccel wakati ne o fini nom holitiri wiide kanko doktoro Mamari Koulibaly o andan do kabaruji bininde nyaaw sukabe clinique Pasteur Bamako do o holisi wiide tidala bangal fofango to sukabe kany woni ardo ele hakkune sifaaji nyaawuji goddi mawdi nangudebe
kanko comprendre les pathologies
suni bami nyaawuji nanguji sukabe heccube tiyalaji fofango buri fofu hewde kala ko lati sifa nyaawuji di su bernde su chaldi su goddu fofango woni ubo di otelaji di sabuji mudun yo gede mawde didi anawodi bilidi safareji anawodi dun bilidi di opugol
odo tidala bangal fofango sukabe pinube heybe ana anda sanni yaya galle yogabe Bamako do kan ele kedde lidi amendi yogabe do innirabe be min jidi bankas bafulabe moti nadu sikasu wonko sedoto do hen
lewru tagal ko beynumi taiki ciadele e fofango suko no fofirtani na yabi non sanni ko dum boyiti may ko woni ko nabmomi suru dogoto gamen ga suni suko beyni rama cesarienne so hebi tidala fofude be bosa becc makko yalla mo heba hindu wattu be ngol cesarienne suka goto ndiam ardi yaltude suka fofotoni dun nangay heklo am don e don mi noddi pediatrembe goto suka ambe miidi hebudi tidalla fofango tuteji mudun na nawi sanne be buri fofo jonte e doiru
kalaya be sogo sogo
andan be kabaruji bilide cellal kanyu enka wonko sifoto e do ko wayo holitide nawalla chatudo bangal fofango docteur Oumar Habibou Diallo pediatre
plus la jeune petit do de fuf forati mo buri mumude wono sukabe heccube be kebali libbi jeegom be e kanye jogibe bangal sarabe ko buri hewde forati mudun yo bangal suka dimda do e kado titan jibinabe fedde wat mudun be dun no forati mawdo ana hendun no suka mo wawata mumude no haniri de do gede fuf yo sifa forati mawdo
hodum fu woni sababuji titala bangal fofango to chukalel kitchen hono fu andirte suka kecho fofango mudum ana teddi docteur Mamari Koulibaly pediatre wonko haltanta en do hem
bo fufu nyawuji yete e sukabe heccube radi tielaji fofango e kabaru okugol ana wodi don sifaji gud yalla andude tielaji fofango suka kecho do bangal haybugol dildere ande mako bangal kinede e ko nande mun en tadale fofango na jeyda nyawuji di hani sawrede e jujure
safara goto wala to chawrete do sukabe be fofango mu em teddinom holitiri wiide kanko docteur Oumar Habibou Diallo odo pediatre jokkine hala mudum wiide fa odo nyaaw sawre iwre to sukabe kina sifa mako ande tafum
donc c'est plus en charge
den hum tangul hore odo nyaaw ono wadere bangal safariji bangal okugul madum sifa jide fuf wattu goto tafun kaban mudun ande fa laba den sifa sawrugul hasindinagul nawtorte kanon yalla hum tan dum hore no yawi sabi sifa ji tay kadi di nem bawi dawlude no joom hebata hindu mo yawiri
sukabe dimetebe cesarienne kanyu empuri matude sanne odo nyaaw burde sukabe dimirtebe ni